Amawubo 126 verse 1. Lapho uJehova abuyisa ukuthunjwa kwesiyoni, sasi njengabaphuphayo. Verse 2. Umlomo wethu wasugcwala ukuhleka, nolimi lwethu kuhuba, bathi phakathi kwabezizwe, uJehova ubenzele izinto ezinkulu. Verse 3. UJehova usenzele izinto ezinkulu, sajabula. Verse 4. Buyisa Jehova ukuthunjwa kwethu, njengemfula yaseningizimu. Verse 5. Abahlwanyela ngezinyembezi, bakuvuna ngokuthokoza. Verse 6. Uhamba ekhala ezinyembezi, ephethe imbewu yokuhlwanyela, uyakubuya ngokuthokoza, ephethe izinyanda zakhe.